achanua pigo finda goma limejamira ona mefimbo kama tahira na muku ya simbo desturi na mira mirele ndashindo 1-2 mie maklu usiku huu yani kama kichugu uhu kisiku ku Mr. Blue Blue, Mr. Juju, Mr. Gugu Nipidu, kiskubidu, wapidudu ha hihihihi natafuna kama BGG GDB, flona na hii kama jini maneno yanamfua kimini kabaki mtupu kabaki na mimi namlusha lusha tupa tupa gusa gusa ha mambo super hinte kucha punta funja ba tusha tumbua nene kama kundua limejaa ufuzi ushuzi kapumua BSMO asisi na wakarie wapari Shata, DSM na wanangu wote shata Wanajiregeza na pita na kata Wanufyata na cheza hakuna kuna matata Barata, bichaka na pita kote na saka Viraka, baraka na shusha kama sadaka Haraka, na ware wa medora kichoro Mbatata, mbatata Bro, washataka nizikwe Mungu kakata, washataka nipitwe Mwisho wakaka, ili na minisite Niangushe mitana koma na mishe Kwaza na washata Shika na kiuno ni date Ni kamate usiniate usiniate hey. Weka majihuno wa date Wakatekate na wachate wachate hey. Nazarao nazarao nasahao Ila pesa nasema nimepanda dao Nazarao nazarao nasahao Ila pesa nasema nimepanda dao Atanko DSMO Asisi na wakarie
Bari bari wanachoma kinawa